huncagol hoore wuteji garoji ley leydi Mali na wembi gila joni hoñotoɓe hewɓe so wakkati joni o landilal majji fuɗɗali ardiɓe hewɓe seni kay yilamaɓe yo hinnade ƴewtagol hertagol yuɓɓo indeji gotoɓe ceɗɗanna Amadou Traoré o neɗɗo seni
wakkati joni jo mi wawa haalde haala wutigaji saabu ndena talkiɗe feggoti muɗum bitlaki tofon golla ame arandiraga mi ƴewtude talki wutigaji waranɗi waɗede golla muɗum ana sewi sanne sone walani waɗa immadrade jiddi joni gala ɗo heɓan
maintenant wi fedde humaninde haybugol wuteji ley leydi ndi wuteji ɗi mbawataka fi huccinede hoore e ley hitande 2021 yila hoorojo ndeɗo fedde ƴewtade fa hande kabar muɗum teɗɗanna Ibrahima Sango
ana tiiɗi wutigaji ɗi waɗele 2021 yama a yaaha fa e 2020 saabu dina so wala maligoɓe fo entakul talkuɗo waɗane tofon sa a joini maligoɓe temdere fo a tawa yimɓe sappo jeɗɗo wonko wawi haalde élection ana wawi waɗade le 2021 sa ƴeewi ɗum ana tiiɗi wutigaji ne waɗe so wala fa jaama o fo kawtata
ka noon no baale politique ɗi kay na gikkani landinal ɗiɗo wuteji ley hitande 2021 nden eɓe darda kala hinniɓe kabar muɗum huncande ɗum hoore no haniri yalla ii mbawa heɓde lawol teɗɗanna Djigiba Keita kanko woni secrétaire général fed de parina
sa
ƴeewi yoppugol golle administrateur civil ɓe tiɗni ƴewtugo talki wotigaji ɗi so walani ministre o moƴtina talkuru kollita mbeɗa wawi ƴewude talki wotigaji ɗi so walani o waɗi batta jugo makko hen wala fo ko mene mi wawi wadde muɗum joni
ne wiide ƴewtagol yuɓɓo indeji gotoɓe darnama noon tafum batte mutere golle kumanda en ɓe fadde ƴewtagol ngol fuɗɗite wattu wutoji ɗiɗum sarte malinkoɓe hewɓe na wembanni basiji mbawɗi immade e ley ɗiɗo wuteji ɗi.